Nós, Artuga!
Canibói!
Canibamba!
Kama unashika kitambi,
go down low.
Kaunda shepu ya kimambi,
go down low.
Ringa basi onyesha pozi kama mrangi,
go down low.
Ata kama weba mbucha jimwage, uko na mchagale cha duka jimwage. Kila chali uko na mruka de mwage. Washa moto la futono na wakaje.
Mwenda wa mateka, sisa tupandisha mzuka ukicheza. Nilipe tam tam, nyonga legeza. Nima sham sham, unavo chembeza. Pemba anatamba kano nowe yundai. Wana tamba wala watu die. Mwendo aste aste tungi zimekolea. Pembini ngolo kante chenga zimekolea. Baby nipe tam tam, nyonga legeza. Mambo bam bam, watoto mependeza. Baby nipe tam tam, nyonga legeza. Mambo bam bam, watoto mependeza.
Kata funua, uno rojo rojo mama mpaka mafua. Upende migoro gorogo mpaka najua, na shindu atambua. When you shake, when you move, you a body, you a body, you a body. You do me crazy. When you twerk, when you move, you a body, you a body, you a body. You do me crazy.
Mzuko metu panda panda tuko high. Towni tuna randa randa like Masai. Designer ana panda panda mzuka to die. Mamanzi wana tanda wana taka divide.
Please.